fefeka foto vugo binene aba motoka bagenda bugenze ne basaininga permit nga yakayika bwizi nokutereza obo kitegera nga ne moka yinyi tajimanyi bebasinze no aba motoka bebasinze nokuleta accident so siba boda nga batomera aba boda obo kitegera kubo aba singo kuvuge motoka balabanga avuge motoka enali kusimu achatinga nani akola nani ni olokuba ati owa boda boda yolo mulabanga ataina mugaso nenga tulusa musinga no mugaso obo kitegera bulungi Government yenu singa yadira nga Lord Mayor ne mugamba twagala kuwandiise boda boda zino zitegeke era yandibadde asobola zitegekera bulungi kubanga Lord Mayor amaze ebbanga mu Kampala teri kyatamanyi wano mu Kampala lwakuba nti eby'omu Kampala wano byajjamu obufuzi buli muntu ayagala alowooze nti ye yakola ate muzeeyi buli agenda mu maaso ge ayagala amulage nti ye yakola ki yasinga